hlobweni lwenhlupheko obhekene nalo njengamanje. Yini le edlayo emunca wonke ujuice kwempilo kuwe? Futhi indlela nobhekana nakho. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo Bithi Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Abanye abantu uma ubabuka ngaphandle, babuka konke ku-smooth. Kodwa ukuthi uma usuthola ingaphakathi labo, qeda ubone ukuthi kuyigobolondo ngaphakathi. Abanye ukuthi uma sibabuka sibaqhisa nathi, siyisonke, babonakala impilo zabo zilimele kakhulu zikwi-mess. Kodwa babuka benokuthula okukhulu ngezimo abakuzona, khona zinjalo, bagcwele ukumoyizela phezu kwezimo zonke eyibehlele nababhekene nazo. Banalokhu ukuthula okujulile okungaphakathi, ongeke waqonda ngokobuntu. Lokho kwenzeka kanjani? EkaJakobe 5 verse 11. Bekani, babusisi abakhuthazelayo. Nizwile ngokukhuthazela kaJobe. Nibonile impetho yenkosi ukuthi inkosi nesihe esikhulu nesihawu. Ukumukela iy'nkingo zakho ngokubekezela kukucela okukhulu lokho. Kodwa uJakobe uma ebhayela abazalwane abahlushwayo abahlakazekile emazweni angaziwa, uletha ubufakazi obucacile ebakhomba emuva kuJobe ngey'nkinga ey'nzima abhekana nazo kwiTestamente elidala. Iy'nhlupho ezazinzima ngiyakutshela. Futhi uNkulunkulu ikuphi akwenza? UNkulunkulu wamsiza ngendlela enkulu impela uma kuthi indaba yakhe uyayazi. Okubufakazi obucacile ukuthi uJehova uNkulunkulu wethu ugcwele umusa nezibele. Umbuzo uthi ungabezela kanjani phakathi nezinhlupheko zakho? Ngokuba nomuzwa wena liqobo ukuthi uNkulunkulu nembala unomusa nezibele. Futhi kuleyo ndawo kanye kunentokozo, kunokubekezela, kunokuthula, kunesibusiso sakhe. Okwakho bekezela. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.